Been grinding, need a biz. Oh geez, they forget the Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. All over kambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gona msit. Monday to Friday, kufala same fit. Na mafuto ya kutala ya long gone. Batchman, paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubausa monga chonto. Yose mapinezo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yangu kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ni mwana wanunga. Mayo mwane tona honga. Yetinda leto na konga. Kehova leto asunga. Ni mwana wanunga. Mayo mwane tona honga. Yetinda leto na konga. Kehova leto asunga.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawakola ni tease. Hapa the boss is back, rich peas. Benzo tizi mira mafone makafora. Hapa ndise tipuli kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze patioku na kusamu. Wabate bote wa challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Tinanzu una bation test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutensha.
Nangu ni mwana wanunga, mayo mwane tunabonga.